people who take their measure. Tetemesha waoneshe mikogo, tuko club mwanga mabia. Washikaji waoneshe michongo, waoneshe manjia. Kisha cheza kiminyato, ama cheza kimikato. Cheza kama bato, fuwa mpaka na viato. Sema, cheza kiminyato, ama cheza kimikato. Cheza kama bato, fuwa mpaka na viato.
Cheza kama bato, fuwa mpaka na viato.